Oh, oh.
Buffalo.
Can you feel what I'm telling you?
You.
Bila wenta is aje. I'll be there when you hold my life. Nipigie nije kukuona. I'll be all alone for a long enough. Let me show how to love you. Wanna show you paradise. Can you be my boyfriend? My boyfriend. My best friend. Be my baby. Can you be my boyfriend? My boyfriend. My best friend. Be my baby.
Mwendo lava tamka. Tamka. Mwendo lava tamka. Mwendo lava tamka. La coupe.
Unaonekana kweli umekwama. Yani ni kweli umezama. Ila tatizo mina alama. Nilopeo na watu kama wewe. Kutibia moyo garama. Nani kwa wengi na yaona. Wanopenda na wakigombana. Inakuwa ni vita ya milele.
Sijapenda. Na siyo kwamba sijawahi kudeti.